It's the money making music.
Yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. I be like, yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. I be like, yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Siamo ya shisa umuhlimpela uyangijabulisa uyathandeka uyangithokozisa ukubona wena uthanda mina ngoba ngithanda wena uyaqwebezela uyakhanya my love fudumeza inhliziyo awubonanga yashisela Uyaqwebezela, uyakhanya my love Fudumeza inhliziyo, awubone ngiyashiselwa Ngiyashiselwa, ngiyashiselwa Ay mina ngiyashiselwa Ngiyashiselwa, ngiyashiselwa Ay mina ngiyashiselwa Ngiyashiselwa
Malanga sikothe bundandini Uhamba ngomumu talangiti Uhamba mfuni klevala ezofeza ngomumu Hey, my love Umalanga sikothe bundandini Uhamba ngomumu talangiti Uhamba mfuni klevala ezofeza mbawe Sizo paraka kwa Iku timwa espongolo Bengisa talindanga nipo Nizo basu nangangelu nusipo Nusipo Wee, hey Sizo paraka kwa Ikutim mo espongolo Bensa kalindaga nipo Miso kasu nangekele nusipo Unusipo
Uya kwebezela Uya kanya maila Fudumeza inhliziyo Awubone ngiyashisela Uya kwebezela Uya kanya maila Fudumeza inhliziyo Awubone ngiyashisela
Yes, she said, I mean, I guess she said,